the DJ all day, baby.
Kidimbwi likwasieta bajaji twende likwidi eti anadanga kamdangia babako
nawe kadange
eti anajiuza nawe kauzea kwako
jamani fama acha shobo.
Yesa, 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 yeah.
Si wanapenda kubenga.